Yani Chandeo Nangasia Oga Bingo
Suo ndiko magwe na jale kineneko Suo ndiko magwe na jale kineneko Ni uye kitangazwa ni kisamba waene Ni uye kitangazwa ni kisamba waene Malata ni kabingo kwena ndeo nangasia Malata ni kabingo kwena ndeo nangasia Lilia ni mudhoki za mino kuthe wasuo Lilia ni mudhoki za mino kuthe wasuo
Ula mwetu mkuu wa meri nduku wa sami Ula mwetu mkuu wa meri nduku wa sami
Shangwe na neremo Shangwe na neremo Ni wenzi lilo chathi ni chande onangasia Ni wenzi lilo kiki ya kunwa wangi
Kuwa na Benina Katu Tugo Kede Gai Nambango Beyonde Salamu Chicha Wabugule Mutugo Alex Nagendo Wake Magi Wabugule Mutugo Felix Nagendo Wake Mongeli Kedekai, Shauria, Purity, Michelle, na Brian, Siana siyake Lilian, Mudoki. Ana inya, na etu inya, Mage Lilian. Wapugula Rose, Johnny, Caro. Zinda Wabugula Bilibo Nagalumaita Maze Yeda Gai Shauri Ambeche Mwene Mwene Kuwana Waseo Feba Kamauwe Wage Lombo Ingwene Bajadini Sana, Chichi Shauri the Akatumbo Nainya Akatumbo Oi Ivalini Mwende Wanyamai Nola Wabugula Ndolo Wabugula Tony Supporter Strong Siage Lilian Bingo Nalama umia ku Yangu masumba Chicha Kede kai Oi Lucky jam Sabota wambete Kuma ku Chiamane Kede kasana Production Kazi safi Kedeka sana Shauria